You sit beat.
Bengaluwe lukuze ngizothatha ihambo kwazi.